Na 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 na. Serena Bata.
Chihuahua.
Si Papa Entertainment. Danny and a producer.
Oange mwana mwala Serena jangu lero buchonjoga. Runo. Ebanga lyo liri de byange lyo mpulira ne chaye. Wow. Ebisibu byoka bebitakwa joli sentere njola. Mubarabo tulo saba mwengo kusinga yebe yine sasura. We gamba na wende mwata wono njiga nyofuru mawe chanze. We kukubile simu sereno jifura bize nora gabo mkoye. Uobero njagara kwa sente we gonza nyone vino zitakura. Kero mchozi kongo neza angeza mpepe kondaga kuchokweka. Chichi! Zindaga chokweka. Luno Serena kuchokweka. Ndaga, ndaga, ndaga kuchokweka.
Chichi pa 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 msajia watocho. Ngaza siri na chenda sayo mnyumba. Nzatumia walika wisiki wakampe. Olio kuchimanya wa siri na chinkwese. My daddy.
Ndaga kuchokweka. Serena, ndaga chokweka. Zeta, zindaga chokweka.
Sabo yogere pola mpulira munage. Kuba mutema mpulira gucha yuga. Kuba simani wendi kula gachendi. Olikole na chokuvera mumudu. Mbula mwakudigita mbife vyebe. Gatane miako lawa jichamanja. Atana funya ya chiziwe chamani. Sabo mpunira yobu kadewa sente. Daddy, sente. Echobo chumalandi wangwa sana. Erojo kufuna woya garite. Na yuna gambia chizibu cha sente.
Chichi! Zindaga chokweka. Bruno Serena chokweka. Ndaga, ndaga, ndaga kuchokweka.
Chichi pa 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 msajia watocho. Nganza siri na chenda sayo mnyumba. Nzatumia walika wisiki wakampe. Olio kuchimanya wa siri na chinkwese. My daddy.
Ndaga kuchokweka. Serena, ndaga chokweka. Zenda, zindaga chokweka. Serena jagaro manyeti no wankula nyo kuruno nechanzi. Ha, nzijuki dela waleka mikwano jone bakunywa kuleti zari kumi.
Weto,
no mwane yari atayo kusomero na mureka kubanda kwanye Serena. Hey, wachimba mkwano gonga tondaba kukunywa botamira no mfuruka. Oh, ngotani kongwe yombyori yombo yombo mutalio kakasa wenyenda. Ndaga chokweka. Lero tongu zabu za te walisho nimba. Ndaga
Serena chokwese. Zenanda wate yote wani gwaninza mbe.
Ndaga chokweka. Serena tongu zabu za lalero nzinkaye. Ndaga kati.
Serena chokwese. Zenanda wate yote wani gwaninza
mbe. Ndaga chokweka. Serena tongu zabu za kuruno nechanzi. Ndaga kati.
Serena chokwese. Zenanda wate
Serena tongu za uzalero buchofumba. Rudo
Serena kankwese. Zenanda wate yata wali gwaninza.
Geda ndaga chonkweka. Serena wankura ndakuruno likulutalo. Lera ndaga
Serena chankwese. Zenanda wate yata wali gwaninza. Zati
ndaga chonkweka. Serena wanku za uzepango. Tendeni ndaga kati
Serena chankwese.